ibhay kol hore ashaqa kabade ku raystay kaan kishi sahage ku shafiye kumaran tawara kahi ibhay kol hore ashaqa kabade ku raystay kaan kishi sahage ku shafiye kumaran tawara
Dalbaday, kadeed miyaan dalbaday, dalbaday, kadeed miyaan dalbaday.